Download kupitia pdgtv.com.
New brand, yeah.
That's on the kill again.
Voice killer.
My companion.
They give a bastard music.
Man, put you on the mix.
Ina mana nyam track. Nimeitwa jina nika shooting on back.
Uchizi uu
Bona imetabiliwa watu atakwenda peponi na mini mechaguliwa
Uchizi uu
Kwa kolabo na moon Nikitoka bongo naenda India kuimba song
Uchizi uu
Mashalafu chuchukon Kumbe nikimi na jimke wose ni machozi
Uchizi uu
Wei kuludi jangwani Nondo mwamje toka mteni wa senari
Uchizi uu
Weni mapenza ya na mwenyewe Ona shadow wizi kamtongo za mkwewe
Uchizi uumbe,
umbe, umbe
Uchizi
uumbe, umbe, umbe
Uchizi
uumbe, umbe, umbe
Uchizi uumbe,
umbe, umbe
Uchizi uumbe
Dachi msafi, kutko
Mtunae na zaruni, unanyo wakibara Unadayu pigwe na wei
Uchizi uumbe
Awana mtunenda ba Unajizabia ujina nyana kulipia
Uchizi uu
Mcheza kukosiana Mweza kwa kupendi kujifanya unamtenda sana
Uchizi uu
Mpindi kweli ya mjui Kama chuchu wa nskare wanama mposa
Uchizi uu
Na haramu tamui Kama masharafu squeezy ya meokoka
Uchizi uu
Mirei ya jichubui Majana kunywa mengi ndo manana kwa mwe upe
Uchizi uu
Makabila kununua Ferrari
Uchizi uu
Anipango kununua Golopa
Uchizi uu
Kwa pacha wasilei
Uchizi uu
Anipa kumuwa baluti
Uchizi uu
Kameshapo sana shidi benzi
Uchizi uu
Piniki uku wakona hamezi
Uchizi uu
Umbe, umbe, umbe
Uchizi uu
Umbe, umbe, umbe
Uchizi uu
Hatoni kila gen Makofi anyan Jamanzi moja yo Watoto wa kusin Kabla za dula
Jemme Voice killer Niki wa basta music From Chamazi We mwanangu mofani We wakazi master Get it to Mr. Blandy Blandy Shadow inside No, they not so
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.